geeska kala Trump oo madaxweynaha Ukraine aad u bahdilay kadib markii uu booqasho ku tagay dalka Mareykanka. Sidii hore aad la socoteen hoggaamiyaha Ukraine ayaa booqasho ku tagay Jimcihii la soo dhaafay dalka Mareykanka, halkaas oo uu ku doonay inuu Donald Trump heshiis la xiriira macdanta ku jirta waddankiisa la soo saxiixdo. Iyadoo sidaasi qorshe u ahaa ayaa la gaaray maalintii Jimcaha, wuxuu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky u safray dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka, waxaana uu gudaha u galay aqalka cad ee looga arrimiyo waddanka Mareykanka. Hase ahaatee, wuxuu halkaas kula kulmay arrin fajac iyo lama filaan ku noqotay isaga ee Zelensky. Caalamka oo dhan cashar cusub ka barteen Volodymyr Zelensky iyo Donald Trump oo hor fadhiyay warbaahinta caalamka oo idin laga daawanayo, ayaa waxaa si isku mid ah weerar afka u qaaday madaxweynaha Mareykanka iyo ku-xigeenkiisa, waxayna ula dhaqmeen si aan wanaagsanayn kadib markii kaamirooyinka hortooda ay ku bahdileen. Trump iyo dowladdiisa Zelensky ma aysan ula dhaqmin sida uu yahay madaxweyne matalaya waddan kale ee waxay dadka hortooda uga canaanteen sida askari iyaga ka hoos shaqeeya oo kale. Markii uu Zelensky isku dayay inuu soo bandhigo dhibaatada uu kula kulmayo Ruushka iyo sida uu ula dhaqmayo Ukraine, waxaa hadal ka qaatay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Kolkaas ayuu madaxweynaha Ukraine ku yiri: hadal markii la soo koobo oo micnihiisa uu yahay awood meesha kuma haysaan ee waxaa adeegsataan been oo keliya.
I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country.
Yes, but if you
Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now you guys are going around and forcing conscripts to the front
line. Waxaan ka hadlaya nooca diblomaasiyadeed ee ka hortagi karta inuu burburo dalkiina. Waxaan u arkaa inay ixtiraam dari tahay inaad noogu timaado aqalka cad oo aad noogula doodo warbaahinta Mareykanka horteeda. Waxaad hadda wadaa wareeg badan adigoo ku qasbaya ciidamadaada in ay furumaha aadaan, maxaa yeelay waxaa idin haysta dhibaato la xiriirta dad yari. Waajib ayay kugu tahay in aad u mahad celiso madaxweynaha Mareykanka oo wada isku day uu ku dhexgalayo dagaalka Ukraine. Waan daawaday waxa ka socda dalkaaga, qisas badan ayaana ka arkay. Waxa aan ogahay ayaana ah in aad dadka ku waddo xayeysiis dhalanteed ah. Ma rumaysan tahay inay dhibaato ka haysato sidii ciidamada aad u geyn lahayd furumaha dagaalka? Ma waxaad ixtiraam u aragtaa in aad noogu timaado aqalka cad ee Mareykanka oo aad weerar afka ah ku qaado maamulka ka shaqeynaya inaan la burburin dalkaaga?
Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?
Warkaasi kadib, madaxweynaha Ukraine ayaa bilaabay hadalkiisa uga jawaabo hadalka ka soo baxay ku-xigeenka Donald Trump, wuxuuna sheegay in Mareykanka laftiisa ay dhibaato haysato. Wuxuuna yiri:
a lot of questions, let's start from the beginning.
Sure.
First of all, during the war, everybody has problems.
Su'aalo badan ayaad i weydiisay. Aan ka bilaabo midda ugu horreysa. Marka hore, inta uu dagaal ka socdo, dhammaan dhinacyada ayaa cabanaya, xitaa idinka Mareykanka ah waad cabanaysaan. Laakiin waxaad haysataan bad qurux badan, waqti xaadirkanna wax dhibaato ah ma dareemaysaan, laakiin waad dareemi doontaan dhibaatada haddana haysata mustaqbalka.
Donald Trump ayaa markiisa hadal ka qaatay, wuxuuna yiri madaxweynaha Ukraine:
don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good.
You will feel influence.
We're going to feel very good and very strong.
Hanoo sheegin waxaan dareemayno
waxaan wadnaa isku day aan ku doonayno inaan dhibaatada ku xallino. Hanoo sheegin waxaan dareemi doono, maxaa yeelay booska aad taagan tahay kuuma saamaxayo inaad wax noo sheegto. Ma taagnin maqaam aad noogu sheegto. Waxaan dareemi doono mustaqbalka. Waxaan dareemi doonaa mustaqbalka inaan nahay dad wanaagsan oo awood leh. Xaaladda aad xilligan ku sugan tahayna ma ahan mid wanaagsan. Waxaad dooratay inaad istaagto meel adag, gacanta kuma haysatid wax awood ah. Marka aan anaga Maraykanka ah kula jirno ayaad awood leedahay, ciyaar ayaad waddaa. Runtii waxaad ku qamaaraysaa nolosha malaayiin ruux. Waxaad ku qamaaraysaa inuu qarxo dagaalka saddexaad ee dunida. Waxaad samaynayso waxay ixtiraam dari ku tahay dalkan weyn. Waxay ka dhashana adiga ayaa goran doona.
And you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks.
Hadalkaasi oo kuwa ka sii daran oo Bahdil aad u daran ka muuqatay ayaa lagu yiri. Kadib ugu dambeyntii waxaa lagu yiri Volodymyr Zelensky madaxweynaha Ukraine nooga bax aqalka cad. Sidaas ayuuna ku soo dhamaaday kulankii u dhexeeyay madaxweynaha Ukraine iyo Volodymyr Zelensky. Arrintan waxay tusaale cad u tahay madaxda ku shaqeeya waamirta Mareykanka ee ku nool daafaha dunida ama uu taageero, waxayna dadka aqoonyahannada ah ay sheegayaan haddii madaxweynaha waddanka Yurub ka tirsan oo keliya sidaas ula dhaqmayo Mareykanku waa sidee habdhaqanka sugaya kuwa ilaaliya ciidankiisa la'aantoodana dowlad ahaan karin ama maalgelintiisa ku tiirsan ee ku nool caalamka.